Praise the Lord. Mayibongwe inkosi ngalo ubabalo lwayo nokuthembeka kwayo. Ngalo ilizwi esilivileyo lithetha nathi. Singathi amen kulo kwaye kakhulu xa sele sibona kwaye sifumana ibhlorho evela kumnqophiso omdala kuya kumnqophiso omtsha okanye kumnqophiso omtsha ukuya kumnqophiso omdala. Kume eyona nto exabisekileyo leyo kuzo zonke izibhalo ezingcwele. Mqondiso oba yonke into uThixo ayithethileyo ngomlomo wabaprofethi beyixela kwixela ngaphambili beyazisa yenzeka kanye ngohlobo wathetha ngalo. Oku oluluqinisekiso olonelisayo lwenyaniso lwelizwi likaThixo ukuba kwa umgxeki nalo umkhanyelayo uThixo akanokwazi ukuliphikisa ukuba uyaqaphela ukuba intoni beyenza. Kodwa abanintsi abangafuni ukholwa abaqapheli ukuba benzani, banento enye kuphela engqondweni, kuphikisa uThixo. Kwaye thina sinento enye kuphela engqondweni, kukuvumelana noThixo, ukuvumelana noThixo ngokuvela entliziyweni, ukuvuya ukuba uThixo ungusomandla kwaye unako ukukhokela alungise yonke into. Cinga ukuba uThixo bengumntu bekumele abe nexhala oba izinto zizawubonakala ile ndlela athethe ngayo na, ingabe kuzawuba njani oko. Usomandla uphakanyisiwe kwitrone yakhe kwa yonke into kumele ihambe ngendlela athanda ngayo. Yonke into kumele yenzeke njengoba uthethile umlomo wakhe. Ngamanye amaxesha siba neentloni kwaye sivisa ubuhlungu inkosi yethu ngokuba singakholwa ngenyaniso. Ukuba besinokumthemba ngokugqibeleyo uThixo, kumthemba okunyanisekileyo uThixo, ngoko bekuzawumela uba sikholwe ukuba uzenza zonke izinto zilunge, ukuba uqalile kwaye ngokunjalo uzawugqiba, ukuba uzawuba nebandla ngenyaniso elingenabala elingenambimbi ngokuba kubhalwe ngolo hlobo. Kwaye uYohane sele ubonile umtshakazi esiqithini sasePatmosi, wambona enxibe ezimhlophe kwaye leninene imhlophe icikizekileyo yayibubulungisa babangcwele. Bukhona ubulungisa bukaThixo obuthe babonakaliswa phezu kwabagwetyelweyo ngenxa yokugwetyelwa olungcwele olwenzeke emnqamlezweni. Bonke ubulungisa bethu njengoba kubhaliwe bufana nezikorobho ezimdaka, kodwa ubulungisa bukaThixo bubengezela njengelineni emhlophe ecikizekileyo kwaye abangcwele bombathiswe ngayo. Ngako oku ke siyavuya kakhulu enkosini ngenexesha elincinci apha ngokuhlwa nje ukuba ndibeke izinto ngolungelwano kwaye ndaqhubeka ndicula kum uba ndisondele ekhaya, ndisondele ekhaya. Bendinethemba nje lokuba akuzukwenzeka ngokukhawuleza ukuba ndibizelwe ekhaya, kodwa ngoku ndisaculayo incinga nje yandihlasela ethe yandenza ndabuhlungu. Ngoku ndisaculayo bendingakwazi ukubonakalisa uvuyo umntu ekumele abe nalo xa ngenyaniso sijonge ukuba kwenzeka into. Bendicinga ukucula kuhle, unqano luphayana, kodwa kunjalo kusagcwele intlungu ngathi uvuyo alinawukwazi ukugqobhozela. Kwaye nonke niyazi uvuyo enkosini lungamandla ethu, kodwa kumele kube phayana uvuyo lude lusisiqhamo somoya ngokumagalati sahluko sesihlanu mhlambe pha umqolo amashumi amabini anesithandathu. Hayi, kumele sizibuze ngenyaniso ukuba senza kanjani malunga noko. Into umoya kaThixo sele ekwazile ukuyiphumelelisa nento esadingeka ukuba yenzeke. Yintona edingeka ukuba yenzeke. Enye incinga okunjalo ithe yagqitha nje engqondweni yam. Ukuba unokubuzwa. Ngubani na ocinga uba uzawuba khona ekubuyeni, uzawuba phayana ekubuyeni kwenkosi. Ubani oqinisekileyo ngenyaniso ukuba bazawuhamba naye. Ize ukunjalo nengqiniseko ayikusebenza ukuba bekungekho njalo. Ukuba umntu akhange azalisekise imeko eziqhagamshelene nako oko. Siyafunda malunga no-Enoch wahamba noThixo. Wamkholisa kakuhle uThixo waze wathatyathelwa ekhaya. Ukuba sifuna ukuthatyathelwa ekhaya, nathi okunjalo kumele simkholise uThixo, sihambe noThixo ukuze sithatyathelwe phezulu. Emva koko kukhona enye into. Siyabona kwizibhalo ezingcwele kuba uThixo wavumela zonke izizwe zihambe indlela zazo bengenamdla wazo nakanye, kodwa babenqula iinkwenkwezi nantoni na. Ude kubhalwe uba babenika abantu imikhosi yamazulu uba bayinqule. Kubhaliwe mhlawumbi kabini eBhayibhileni, kodwa uThixo zange avumele nakanye koku ebantwini bakhe. Wazityhila ebantwini abanye kuphela, kwaye ngabo abantu wanikela imiselo, imiyalelo nemigaqo. Babekungavumelekanga ukuba banqule naphi napho bafuna khona, kodwa kuphela kuloo ndawo uThixo aza kuyenyula, ayenyulela uba alibeke khona igama lakhe. Kulapho kuphela axele khona. Amadina wayewafuna kwakumele uba abingelelwe ngendlela afune ngayo. Kwaye siyabona zange babambe bonke abantu ukuba baphendule ngako oko, kodwa wayesoloko ephendulisa abangabakhe. Wabanika imiyalelo, kwaye xa ekreqiwe uThixo akumele babe lilungisa azaboluleke. Kubhekisele kuthi, xa kubhekisele kuthi oku kuthetha ukuthi uThixo uvumela zonke icawe zihambe indlela yazo, kodwa akayivumeli elakhe ibandla ukuba lenjenjalo. Akavumeli abakhe abantu benjenjalo. Uvumela zonke iintlanga zihambe indlela yazo njengoba siyibona. Ngokunjalo onke amabandla kwaye indlela iphangalele khona igumbi lawo bonke, kwaye bahamba besentshabalalweni. Akabavumeli abantu bakaThixo ukuba benjenjalo, kwaye uyakwazi ukulanda umlando ngabaprofethi. Phasi bona umahluko ke ngoku phakathi kwabaprofethi nababingeleli. Ababingeleli yayingabantu ababe malunga nomlibo othile baze bathathe isikhundla sokhokho ukhokho wabo, baze basebenze kweso sikhundla njengoko kwenziwe. Kubaprofethi kwakuhlukile. Abaprofethi babemiselwe nguThixo, babebiziwe, babethunyiwe. Kwaye phake sive ilizwi kaThixo. Ababingeleli bengakwazi kwa ukucacisa ilizwi elityhilweyo kubaprofethi ebantwini, ngokuba babeqinisekile ukuba abaprofethi babengafumani ithuba lakuthetha. Sicinga ngabantu kwixesha likaYeremiya, sahlo samashumi amabini anesithathu namashumi amabini anesithandathu. Kunjani ababingeleli bonke babesima nabaprofeti bobuxoki uHananiya, kodwa hayi bengami noYeremiya. Kwaye uYeremiya wade wathi makube ngohlobo enithethe ngayo yayinkosi ngakwenza sazi kakuhle ngokupheleleyo ukuba wayithetha emoyeni iminyaka epheleleyo ngamashumi asixhenxe abantu babesekukhonkxweni kwaye Ananiya umele ngokucacileyo wabona into ngoba waxela kakuhle ngejokhwe yakhe wathatha ijokhwe eplanga wayophula wathi kungaminyaka mibini ijokhwe kaNebukadnezar iza kuphuka abantu ke bazawubuya uJeremiya watsho nje kakuhle wathi ewe yayinkosi ngakwenza oko emva koko yathi inkosi kuye hamba uyothi wophule ijokhwe yeplanga kwaye ijokhwe yesinyithi izawubekwa emiqaleni yabo kuze uthethe oko ndikuyalele kona. Ngoku siyabona ukuba ababingeleni zange bama nabaprofeti abayinyaniso ngoba bona ngokwabo nendlela ethile babebandakanya entweni ethile babengahambi endleleni zenkosi. Yiloo nto ke babengafuni ukwamkela ukulungiswa okwakuphindaphindwa ngabaprofeti. Ngoku ababingeleli bama kunye nabantu uThixo waze wama nabaprofeti bakhe lo amthumayo ngalo lonke ixesha. Oku ke kusinika umsebenzi wethu. Ndixela nje ngokucacileyo ndiba kuye kukhulu ukubaluleka xa ndicinga malunga nomsebenzi uThixo athe wasithemba ngawo. Akunakulinganiswa nawuphi na umsebenzi lo abantu nokuba bame kweziphi izikhundla abanokuwenza emhlabeni. Eyona nto inkulu emhlabeni ngumsebenzi kaThixo, icebo likaThixo. Emva koko ayikho enye into kwixesha elide. Emva koko kuza icebo likaThixo kwakhona. Kwayintoni enye elandelayo? UThixo ugqibile kwicebo lakhe. Kodwa yinye into eqinisekileyo, uThixo unomdla ngokupheleliswa komsebenzi wakhe awawuqalayo. Kwaye thina sithe saba yinxalenye umsebenzi wakhe, siza kubona ukupheleliswa kwento uThixo ayiqalileyo ngobabalo lwakhe. Isenza sibe buhlungu uba uThixo umthathile umprofeti wakhe. Kwaye kumele nditsho nje ndinyanisekile, sinokuva singcono kakhulu ukuba le ndoda yakwaThixo ibiseselapha emhlabeni. Sasinolungisa inqwelomoya sibhabhe siye phayana sonke. Kwaye kuba uThixo bengatyhilanga nto kuye ebengenakusixela nto ngokunjalo. Ilolo hlobo ukuba uThixo akatyhilanga nto kuye wayengenakuxela namnye umntu kuthi into. Kukhona abantu abathi ngendlela ethile baphile ngaphezu kwamafu bathi ewe ukuba umzana uBranham ebelapha bendizawukhwela inqwelomoya elandelayo, ewe ndibuye ndisebenzise enye emva kwaleyo. Kwakunjalo ngenyaniso, ngaphandle oba uThixo athile into kuye kungenjalo, wayengenakuthetha nto. Kodwa into ebidinga uba ithethwe ngenyaniso ebandleni yathethwa. Kwaye wayengenakuthetha okunintsi namhlanje ngaphezu kokwakuthetha emva phaya. Into ebalulekileyo le yokuba sikuqonde nje kakuhle. Kodwa ngoku kangokuba ndinomdla, ngokunjalo ndinomdla kakhulu malunga nomthandazo, malunga nokunxusela. Ndingathanda ukuba sithandaze sive kuThixo kungekudala ukuze sithi ngendlela ethile sivumele impembelelo yokuba ubuso bukaThixo bubengezele phezu kwethu. Omnye uba nempembelelo yoba njengoba sisazi thina singamakholwa uba inkosi ibubhekisa kuthi ubuso bayo. Ngamanye amaxesha omnye unempembelelo yokuba ucabukile ke ngoku kuthi, nokuba mhlawumbi luqikelelo lwento okanye luyinyaniso. Sawishiya ke loo nto ivulelekile okwethutyana. kodwa inye into eqinisekileyo elungileyo kuthi sonke kukuba siyamfuna uThixo simcela ukuba zithile bangaphi kuna bayinxanelweyo loo nto nina abangeka lahli themba abangeka tyhafi ababambeleleyo elukhulweni lokuba inkosi ngenyaniso izokuzityhila ngelilelayo ixesha andinanto endinokuyithetha ngenyaniso namhlanje ndizawubhabhelela kosi kwintshona eAfrika ngomso kusasa umzana urusi ndixelile namhlanje ungumchebi wam ngoku ebendicheba andisenanwele ngoku endicheba emva nje emqaleni but namhlanje kumele ushumayele ngamandla ngoba ngomso uzawubhabha uhambe ndacinga kum ukushumayela ngamandla kulula ukuyithetha loo nto kodwa uThixo unike ubaba loba ndiyenze loo nto kwaye njengoba ndityhile ukusukele phelwemo bendingekaluxelile kodwa kakhulu ukusukela laa mini sukela ngecawe oko ndizihlola nje kwingaphakathi ngendlela enzulu ndinamava angaqhelekanga phakathi kwale mihlangano mibini endithi mna ngokwam ndingekazi uba mandenzeni ngayo kwaye ngenyaniso ndilinde enkosini ukuba ithethe izityhile ize inike umyalelo emva koko ikhona enye ingcinga endishukumisayo ngokubhekiselele kumyalezo uThixo asinike wona kusasa kule ntsini khona umntu oye wandibuza wathi kum mzana uFrank ixabiseka umyalezo uxabiseka ube njani kuthi kwaye sidibanisa nophi umgangatho waze wandinika impendulo ngokwakhe wathi ndibuze iqela labazalwane noodade lokuba ingaba sele bethethile nomntu malunga nokungxama kwecebo likaThixo malunga nokubuya kwenkosi okukhawulezileyo malunga nento uThixo ayenzileyo waze wahamba inyathelo elinye mganyana wabuza uba kweli qela lincinci ngomphi kuni esele wanika intshumayelo kamzana uBranham omnye imntu ukuba ayifunde andinawuphakamisa izandla na phezulu naphantsi akho sandla esiphakamileyo ewe isandla sakho siyaphakama thixo akusikele mzana wam nesakho nesakho kulungile ngiyamangalisa thixo akusikelele kodwa yayi sisifundo esikhulu kum eso sinomyalezo wokugqibela yayikholwa loo nto myalezo wokugqibela phambi koba ibuye inkosi kwaye le meko ibaluleke kakhulu ingxamile ibalulekile ingqonge lonke ihlabathi kwaye kukubaluleka okunjani esithe sakudibanisa nale nto kude kube lapha ndithe ndazibuza loo mbuzo ndaxelwe emva phayam uba ndingaze ndimisele amabandla ezixeko ndingapapashi incwadi yamaculo ngokuba lo ngumqondiso wehlelo ngoko siyithobele loo nto kodwa kude kufike lephi kwakhona ngumbuzo ongqale kuThixo nam hayi kuwe kude kufike lephi apho ndenze into ekube kumele ndiyenzile sithe saba namava ngomhla ndenyuka apha kwibandla lalapha esixekweni apha kodwa kumele inyaniso sivume ukuba kude kube yile mini nditsho apha kule ndawo asikabililo ibandla lebhayibhile ewe ngoku okwangoku singanikini intloko enene nasekunxele kodwa yimeko enjalo le ngenyaniso sisekude ekuthini sikwazi ukuzibiza ukuba silibandla lebhayibhile isendlelende indlelende kakhulu kwaye kukuvalwa ke kukuqukumbele ndifikele kuko oko kwiminyaka emininzi yenkonzo zokubulaleka nokushunyalwa kwelizwi nezigqibo andifikeli kuzo lula ngokuba ngubani okrwela umda kwaye andimi ndedwa phambi komgwebo okanye phambi kwenkundla yamatyala. Ndicinga ngomzana uBranham uthini, ndiyakholwa kuwintshumayo lethu uxwilo wayenombono omtshakazi webandla. Yintoni ingxaki apha kulo mboko uthethayo apha? Ndiziva ingathi ndisemngxunyeni apha. Hayi ke phofu, sekunjalo sekunjalo ke umzana uBranham wothuke ebomini bakhe waqala ukulila wathi iminyaka emininzi yokulungiselela ulungiselelo olunobunzima nokushinyayelwa kwelizwi ezi ziziphumo, waziva egula, waziva engaphilanga, waqala ukulila waze wathi ingaba ziziphumo zazo zonke ezinzame zawo konke ukushinyayelwa okwenziweyo, kwaye kumele senze okufanayo ngawo konke ukunyaniseka. Kumele sikrwele umda sibone ukuba isiphumo yintoni. Ngenyaniso asikabililo ibandla likaThixo ophilayo. Omnye umntu uthe waza kum wandibuza, liyokuziswa nina ulungelwano lwebandla? Ewe, ndifuna ukuxela into enye. Into enye ukunika imithetho ebantwini, kodwa yenye into ukuba umoya uwenza abantu ukuba bafune umoya usebenze ngaphakathi kwethu into emkholisayo uThixo ukuze bakwazi ukwenza. Uba ukuba khona ukuxhasa kwangaphakathi ngoku ungafikela kulungelwano lwebandla ubeke phambili emnyango nasemva kwa sonke isitulo nangaphambili, soloko oku kubhalwe endaweni ethile kungabhalwanga ezintliziyweni, yintoni uThixo nokuyenza ngako? Umahluko phakathi komnqophisi omdala nomnqophisi omtsha ngulokuba kumnqophisi omdala uThixo wabhala emacwecweni amatye abantu babenokubona. Umnqophisi omtsha, ndiyakubhala umthetho wam, ilizwi lam ezintliziyweni zabo, ibhala ezintliziyweni zabo, kwaye ndiyabanika intliziyo eyinyama ukuze bave xa kubhaliwe ukuba intliziyo yelitye. Ngoku ilitye liyakuva kodwa thina siliva. Yiloo nto kumele kubhalwe ezintliziyweni zethu. Namhlanje andicingi uba ndikude emgwebeni wam njengoba kusithiwe eBhayibhileni, ngoba izinto kumele zigwetywe okanye zicikidwe phambi kwebandla. Ngoba nonokufuna ukuba acikidwe namhlanje, kwaye ndide ndahamba inyathelo elinye mganyana. Nathi okunjalo singabazalwane, andiyivisi buhlungu umntu, ndingokuqala kuba ndizibeke ngokupheleleyo phantsi kwecebo likaThixo. Kodwa nathi ngokunjalo singabazalwana abalungiselayo sithe mhlawumbi saqaphela ngokupheleleyo iindawo zethu eziluxanduva lwethu kude kube yile mini, ukuba umoya wobulumko, umoya wokwazi, umoya wobulungisa ube phezu kwethu ukuze kubonakaliswe ukuba abantu apha banika izimvo zabo kodwa bava umgwebo kaThixo uxelwe. Ngabe uyayibona bimalunga nantoni nale nto? Umnqophisi omdala wakhona amadoda amakhulu, abantu ekwakumele bagwebe, ekwakumele uba bagqibe. Kwaye ndifuna ukuxelela, kumele buyele kuloo nto, ngoba uba ibuyele kuloo nto izahlukwano ziyawushiyeka, ngokuba alikho ilizwe elicacileyo elithethiweyo. Soloko lingekho ilizwe elicacileyo elithethwa nguThixo malunga nemeko, abanye bazawuba nolunye uluvo, abanye babe nolunye, ngokubekhona izahlukwane. Soloko ke kukhona izahlukwane, asingabe ngqondo yokomoya kodwa singabe ngqondo yokwenyama, kwaye sohlukile siyagqithana. Hayi, ndigcwele ngumdla othile anokwazi ukuxelela mntu. kukhona inhlungu engqalile entizweni yami. Andazi ukuba nonke niphose into, ukuba akho nto iphosayo kulungile, masiqhubeke ngaphambili. Kodwa akwenzeki, nikholwa, akunokwenzeka. Kumele sifumane indlela yethu ebuyela kuThixo. Kumele sifumane indlela yethu ebuyela elizwini. Kumele sifumane indlela yethu ebuyela ekukhokhelweni ngumoya. Kumele sifumane indlela yethu ebuyela kwiimpendulo zeBhayibhile. Ebuyela kwindlela zeBhayibhile nemigaqo. Ayikho enye indlela esinofeyela kulo inqaku. Ungandibuzi mna ukuba le ndlela ingahambeka kanjani. Nditsho ke ngokholo, ngokujonga elizwini nasemthandazweni, kodwa ngenyaniso emthandazweni onyanisekileyo. Ngoba jonga ilo meko ngenyaniso ukuba ezinye izinto ziyaphephezela nje moyeni. Waye wonke umntu ucinga uba uthetha into ayifunayo, loo nto akumelanga ube njalo. Endlini kaThixo yonke into kumele igwetywe ize igqitywe ngokomgwebo ongcwele, ihambisana nelizwi kaThixo. Kwaye kubhaliwe, nabani ongathobeliyo koku mboneni njengongakholwayo. Oku kusibuyisela kunqaku lesibini. Kubani onofuna masiqikelele ke sithi yimeko yokumiswa ebandleni. Kwaye kubhaliwe uba akumelanga siye kumgwebo wasemhlabeni. Leyo ke sisombululo sokugqibela. Abo banyanzelisa ukuba bathathe le ndlela bayiqalekisa idebe yimini yokugqibela yobomi babo. Ayondlela yamakholwa leyo, yindlela yabantu abasiphelo sesihogweni. Kodwa nabani na othe wanyanzelisa ukuba athethe le ndlela uyayazi uba injani. Ayonto onokuyinqwenelela umntu emhlabeni, kodwa nje ubisitsho iBhayibhile, nina niyakulugweba ihlabathi, anikwazi ukugweba izinto ezincinci phakathi kwenu. Ngoku niye phakathi kwabagwebi bajikelezayo ngokunjalo. Kodwa masiqikelele le nto sithi yimeko ephakathi komzalwane nomzalwane, phakathi kodade nodade, okanye phakathi komyeni nomfazi. Kuyakubaphi ukufuna, ndixele ngenyaniso, kuyawubaphi ukufuna ukuba kucingwe nokucingwa nje, ukuba kubuze uThixo uyibona njani loo meko. Namhlanje wonke umntu uyibona ilungile, wonke umntu uyibona ilungile namhlanje. Asikho isidingo sokubuza mntu, wonke umntu ubona imeko ilungile. Kodwa ingaba yinyaniso nale loo meko leyo? Ingaba kukhona amalungelo amaninzi emhlabeni? Manintsi amalungelo akhutshiwe emhlabeni. Hayi, thina funeke sihambe siye phakathi kwisiphakathi naphakathi macalo mabini. Njengebandla liphela kumele siqaphele isidingo kuqala, size sazi ukuba yintoni uThixo ayifunayo, size silungele ukuhamba le ndlela kunye noThixo. Paulos okunjalo uthe, ndina kwenza nantoni na ukuba ndigwebe abo bangaphandle ebandleni? Kodwa ngaphakathi ebandleni kumele ngenyaniso ukuba sikwazi ukuba sigwebe izinto ngokweBhayibhile ngenyaniso, ngokucocekileyo kakuhle nje, kungaviswa nabuhlungu nasentlokweni nakwinwele olunye lentloko yomntu. Kwayitsho kwakhona oku kufuna ukufa kokuzithemba kumntu. Lapho iqala khona, wonke umntu ufuna ukuphila kunye noKristu, kodwa ke umntu ofuna ukufa kunye naye. Kwaye ukuba sifuna ukuphila kunye naye, kumele kuqala sife kunye naye. Kwaye ndiyakholwa ukuba uThixo kumele adibane nathi kwisiphakathi naphakathi kwendlela sinayo yonke imbeko. Sinako, kwaye ndiyithetha loo nto ngokucacileyo. Nje ukuba ndingena zintloni ndingoyiki ukuba ndithethe malunga nenqanaba eliqhinileyo, ndiqinisekile ukuba uThixo ngenyaniso usiyalela waze wasinika umyalezo wokugqibela phambi kokubuya kaKristu. ekumele ubuyiselwe kubantu behlabathi lonke. Zingekho angekho amaxhala kungekho nokusilela. Bekele bucala ukwaziwa kwethu. Singaphusi ukuyibona inyaniso yoba uThixo uthe wasithemba ngelizwi lakhe ngomyalezo wakhe ngobabalo lwakhe. Kodwa ukuba sifuna ulivalisa ngokukhululekileyo sinokho oluvumelanayo nokungafihlisi ngoko njengoba sisazi kakuhle yonke enye into kumele ilunge emva koko nantoni ema endleleni yenkosi kumele isuswe. Kwaye ndinqwenela ngentliziyo yam yonke koko mhlawumbi hayi wonke umntu uyakukholwa kodwa ndiyanqwenela ngokunyaniseka entliziyweni yam ukuba intando yathixo yenziwe ebomini bam. Kwaye into endiyithethayo ngamanye amaxesha enkosini andiyithethi nakubani kodwa ngenyaniso ndilungile entliziyweni yam ukuba ndenze intando kathixo uba ndimnike ithuba lokwenza oko amisele ukuba kwenziwe. Kwaye ndiqinisekile ukuba njengoba besitshilo ngaphambili uvumela zonke izizwe ezihamba indlela yazo, uvumela onke amabandla ahamba indlela yawo ebebhekisele kubantu ebantwini bakhe kwibandla lakhe nalapho wathetha khona awabizi ukuba baphendule. Akabambi mntu akaphendulisi mntu. Uya kukwenza oku kumgwebo wokugqibela. Thina esilivile ilizwi lakhe abo bathe bathenjwa ngokukhulu siya kuphendula ngako oko. Kodwa andifuni ukwazisa mgwebo apha kwintetho yam yokugqibela okanye kwintshumayelo okanye nantona indlela ofuna uyibiza ngayo kuba kukhona into engumgwebo womntu ngamnye umgwebo obukhoneni bukathixo nokulila okuqhelekileyo phambi kwenkosi ukuba ibe nenceba phezu kwethu ze isincede ngenyaniso. Siyazidinga izipho zomoya, siyazidinga isipho sokucalula imimoya. Ndikubhalile oko phantsi kwaye ndinqwenela ukuba bendisazi ngokwam. Ibiyinto ebingaqhelekanga kakhulu, hayi ungaqheleki kumntu wokuqala kodwa kumntu wesithathu. Kwaye ithi inkosi ifuna ukuthetha kwakhona, yathetha ngoko kodwa umoya weyantlukwano wathubeleza. Ngoku ufuna ukuthi ufuna ukuthetha into eyinyaniso kungekho moya uthubelezayo weyantlukwano kwakhona. Ndiye ndothuka ibingathi incoko yasefowunini ngathi ngumntu othetha ekwelinye icala. Ndava izwi njengoba niliva ilizwi lam ngoku kuphela njengoba benditshilo bingekho kumntu wokuqala ingathi bekuthetha inkosi kodwa bathiwa inkosi ifuna ukuthetha kwakhona. Loo nto yandinika umdla kancinci nje ngokuba asingobantu abangazihoyiyo ezi zinto. Siyazi uba xa umntu esenza isiprofetho engena kwincoko siyazi ukuba ngumntu othethayo lowo ayingomoya kathixo. Kodwa ngoku ngale ndlela ndithe ndaba namava ngako okokuqala nje mhlawumbi hayi ngokupheleleyo mhlawumbi nangaphambi koko kodwa hayi ngokuthetha okungqaleyo kwenkosi kodwa kwisithilelo esithile. Kodwa unjalo ndithanda ukwazi ukuba ngabe ibivela kuthixo nale nto okanye kho njalo. Ndikude kuze apha ndizothi uthixo uthetho nokuya ndifuna ibandla lonke ukuba ligwebe uba ingaba uthixo uthethile ingaba kuzalisekile uba uthixo unako ukuma nento ayithethileyo ndibala kuyo loo nto ndivulelekile nje ndibala ekuthetheni kwakhe ndikubhale phantsi ngemini yeshumini lesibhozo ku-Oktobha 1987 ngentsimbi yokuqala yangokuhlwa imizuzu ishumi nesihlanu kodwa loo nto azange indisebenzele nganto ndingavuya ukuba inkosi inokuthetha ngaphandle kwenye into ethubelezayo kwaye ndiyakuxelela kunjalo xa ufikela ufunda abaprofeti nditsho kuvakala ingathi ngokwebhayibhile kodwa awumelanga uba ibe ngokwebhayibhile kuba ivakala ingathi yinto yebhayibhile kodwa umprofeti pha uthetha ngenyaniso le abantu bathi ngenyaniso siyawazi laa mqolo umprofeti uHezekiya apho wathi into abantu abayenzileyo ngelaa xesha omnye umoya uye wathubeleza ndifunda ibhayibhile entsha ngoku andikaphawuli yonke into okwangoku kodwa sifuna ukuba uThixo ngenyaniso aze kwabangabakhe abalungileyo aze abe nelizwe eligqibayo nantsi kuHezekiya sahluko seshumi elinesithathu umqolo wokuqala ithi kwafika ilizwi likayehova kum lisithi nyana womntu profetha uchase abaprofeti bakwaisrayeli abaprofethayo uthi kwabaprofetha okwentliziyo yabo liveni ilizwi likayehova itsho inkosi uyehova ukuthi heya ke abaprofeti abanobudene abalandela owabo umoya nento abangayibonanga baba njengempungutye emanxiweni abaprofeti bakho Israyeli singafunda sigqubeke qolo esithandathu uthi babona into ekhohlakeleyo nokuvumisa okungamanga bhalwe loo nto nakumqolo wethoba isandla sam sichasa abaprofeti ababona into ekhohlakeleyo bavumise manga kakuhle kakuhle inokwenzeka ngaloo ndlela eqhathayo ndicinga umzana uBrenham ndikufundile phaa kwibali lobomi bakhe xa wava ukubhaza njengokubhaza kwenyusi ngesaquphe umoya wathetha naye wathi ngumoya weyantlukwano ke lowo umlumkele kumele kwaye sifuna ukuphumelelisa oku ngawo onke amaxabiso wonke umntu kumele axhamle uThixo akadingi abahloli udinga nje abantu abaxhamlayo abantu abawuthathayo umthwalo baqhubeke noxanduva kwaye ndiyakuxela uba yintoni bekunoba lula kunjalo ukuthi sonke njengabahloli basithi ngoku bendiyazi nam loo nto ndiyibonile ngalaa ndlela emva phaya hayi masiyeke imigwebo eminjalo masijonge uThixo ukuba sithe sabona sazi bekumele uba siye sathetha kungenjalo sithi abazothwala uxanduva asidingi uba sidibane ngezinto ezinjalo hayi kumele ngqalane nezinto size phambi kobuso bukaThixo sithi Nkosi kule ndawo wena wedwa unesigqibo kwaye thina sihlangene apha phambi kobuso bakho ukuze wena uthethe usebenze uphilise nantoni ofuna ukuyenza uyenze kodwa ukuba sonke siyafuna ukuthatha uxanduva ngaba sokwenza kanjani oko siyabulela ke kuThixo ngazo zonke iintliziyo ezifunayo kodwa isipho sokucalula imimoya sisipho somoya zonke izipho ezilithoba zomoya zifike entliziyweni zabantu ngalo ubhaptizo lomoya ongcwele sifuna uziphatha kanjani izipho ukuba asikhange simamkelo ophileyo ngaphakathi kwethu ngokuphelela komoya ongcwele ngoku ungaphoxeki ungatyhafi kodwa siseqaleni
at the beginning.
Asikho sekupheleni.
And we can even go
sisekuqaleni.
As to say,
kwaye singathi sihambe mganyana. Njoba sinotsho ngokungafihlisi. Abantu sele besoyika ukuba bathandazela ubhaptizo lomoya ongcwele bazawufumana enye into. Ewe, sikhe safiyela phi na zonke ezinto kumele zisuswe, zicocwe entliziyweni, zihletshulwe nengcambu na zonke iziphumo zazo nezinto ezizivelisayo, ukuze sikholwe ilizwi likaThixo ngeentliziyo zethu elithi ukuba sithe samcela umoya akayi kusinika unomadudwana, ukuba simcela into ezilungileyo akayi kusinika inyoka, kodwa uya kumnika umoya lo umcelayo. Ngabe uyakholwa? Sibeka nje uloyiko lonke ecaleni, sithembe iNkosi ngokupheleleyo, sithathe uxanduvo olupheleleyo. Qinisekileyo kungaba lula kuthi namhlanje ukuba sisale iintloko zethu ziphume emngxunyeni ukuze sidlulise ibhola komnye umntu, kakhulu kwabo bangasekho apha. Ingaba into elula esinokuyenza loyo? Hayi, njengoDavide sinayo intliziyo yomalusi, siza phambi kobuso bukaThixo, hayi kuba sizozenza amalungisa ngokwethu, kodwa ukuba sizenze uba sifumaneke kuThixo. Sifuna umoya kaThixo ukuba uwe ngenyaniso uhle emva kovakaliso luyinyaniso lelizwi, ukuze bonke uburhwabaxa nazonke yonke enye into ayingeni kakuhle kwikholo, ukuze umntu omdala abekelwe bucala ukuba kamki ngokwakhe uyasuswa nje. Bakhona abantu abangakwaziyo uzikhulula, kumele nje ukuba bakhululwe. Sithi sibhalo kuEfese chapter 4, mhlubeni umntu omdala nambathe omtsha. Xa ningakwazi ukwenza oko, ngokuThixo kumele asincede ukuba sikhululwe aze umntu omtsha simambathe. Ewe, sinekamva eliqaqambileyo, sinekamva eliqaqambileyo, kwaye into entle yile uba kuba ngaphandle kwawo onke amava akrakra esithe saba nawo okanye abantu abathe baba nawo kunye nathi, uThixo usinike ubabalo ukuba siqaphele kuba iNkosi ihamba nathi ngothando nangoxolo, ukuba zange waba nento embi asigcinele yona, kodwa silinda wena ngendlela yomgwebo wakho njengoba kubhaliwe. Kwaye kuba iNkosi ithe yazibonakalisa kakuhle kuthi kwaye thandabuza ukuba kunjalo, ngoko ke njengoba sele sitshile uza kuwenza umsebenzi awuqaleleyo ukuba awugqibe. Sihlangene apha phambi kobuso bukaThixo ukuze sive ilizwi, sivumele umoya usebenze, silapha ukuze siqonde ukumjikelo wokugqibela sele uzoqala. Kwaye uThixo kumele enze isiqalo endaweni ethile. Ufuna ukuthetha oku nje ngokuvulelekileyo. Xa ndihamba njonge iziprofeti zangaphambili ezithi aphandle bazisusiwe kum emva koko zibuyiselwe kum ngumntu othile, ndifumana okuhle koba umoya kaThixo uthethe ngenyaniso phakathi kwethu, sipho esikhulu. Kwaye andicingi ukuphosa ukungcwele ngaphaya, hayi, njelo ngokuba sele nditshilo sifuna uThixo kubaze kwabangabakhe. Kungakuhle kube njani oko ukuba ayikho enye into enokuthubeleza ukuba ibingumsebenzi nje ucocekileyo kathixo kwaye ndibalela koko kumele sibalele koko kwaye ndiyaxela uba kwenzeka phi apho abantu bangazisebenzisiyo izipho kodwa apho umniki wezipho esebenzisa izipho nabantu ngoko apho ayisitho abalawulayo nguthixo silawulayo azalawule nemeko kulapho eyenzeka khona kwaye yabona emva phayana abaprofeti yayingabo ababelawula emva koko babeprofeta nje kancinci apha naphaya kwaye kwaba khona ukubhideka abantu bawa inkosi iza kusikelela uzawunika ubabalo ukuze simthabathe elizwini lakhe emva konke okuthethiwe ngokuhlwa nje bangaphi abasenesibindi sokuhamba nenkosi amen amen ukuba ndikhe ndanokungafihlisi kungoku kwaye siyazi nam ngokunjalo sonke sifundile kwiimpazamo zethu sifundile ngenyaniso mna kwelam icala nawe kwelakho umntu ngamnye asidingi uba sibe naxhala ngabanye abantu uthixo uza kukhathalela umntu ngamnye aze afikele kwabangabakhe ndiyagqiba ngendumiso sahlose sibhozo esiyivileyo owu nkosi nkosi yethu limangalisa lihle linjani igama lakho kulo lonke ihlabathi kwibhayibhile esijamani ithi ulawuli ulawuli uthetha ukuthi unokubukhosi phezu kwethu inkosi mlawuli wethu ungukumkani sele elawula phezu kwethu ngokunjalo sikuvile oku kwintshumayelo kamzana uBranham kuba sonke simfuna njengomsindisi wethu ngoba soyika ukuba isoko sabe sishushu kakhulu kwaye xa sisindisiwe sithi ewe nkosi hayi apha hayi apha kwaye ngokuqinisekileyo hayi apha kwaye kule ndumiso siyifundayo ndithi nkosi umlawuli wethu ndingakuthatha ndikuse kuyuda apho kubhalwe ukuba bayakukhanyela wena nkosi enguthixo ekuphela kwayo ubani omkhanyelayo ngulowo ungathobeliyo kulawulo lwakhe ukuba umntu uthi nkosi ngumlawuli wam ngumongameli wam angavumi ukuba amlawule kodwa ulawula yonke into ayikwazi ukwenzeka loo nto leyo nkosi umlawuli wethu liphakeme lihle igama lakho udavid uthini xa kuvalisa kwindumiso abanye bayasilawula ewe xa abanye besilawula kuxa singalifuni ulawulo lukathixo silibekela bucala ngoko ke abanye abantu bazasilawula uba inkosi ingasilawula ngoko ke akekho onokusilawula amen ingabe inyaniso okanye akukho njalo zithini ke iziphumo zakho oku sithi inkosi iba ngumlawuli wethu lawula phezu kwethu ukuze sikwazi ukuziphatha yanga ungaba nezigqibo kubomi bethu ngoko ke singathi nkosi mlawuli wethu lihle liyamangalisa igama lakho kulo lonke ihlabathi othe wamisa ubuqaqawuli bakho phezu kwamazulu emva koko fika le ntetho nobuqaqawuli kumilomo yentsana nabasancancayo wena umisele amandla ngenxa yeentshaba zakho ngokuba wena unamandla ngaphezu kweentshaba kwaye ngumphindezeli abanye babengathulanga bathi uyava uba bakhala kanjani nkosi yaze yathi kubhaliwe ukuba emilonyeni yentsana nabancancayo emabeleni wena uthe gqibelelisa indumiso ngoku uthi ukuba bangathi cwaka amatye angakhala ngoba apho kubhaliwe ukuba kwimilomo yentsana nabancancayo emabeleni ungayifunda phaa kumatewu sahlose amashumi mabini ananye umqolo weshumi nesithandathu kubhaliwe njengezibhalo ezifanayo phana esasibhalo sibhalwe phana sizalisekile sizamile ukugxiniso kongaphambili ukuba yona nto emangalisayo kwilizwi likathixo loba yonke into yazalisekiswa ngexesha elilungileyo malunga nento uthixo ayenzileyo kumele kwahluke namhlanje uthixo soloko enelizwi elizaliseka ngexesha lalo kwaye liyazaliseka uThixo angamelanga uba ame unokushiyeka ecophile kwitrone yakhe kanye ngendlela oba uThixo yale yonke into wenza yonke into ngokwecebo lakho elingcwele nentando asina xa sicinga ngokwethu sicinga lento ngomso sicinge le namhlanje ngoku imini semva kwengomso asayazi into besiyifuna kodwa uThixo ayazi into beyifuna yazi ukuba into neza kwenzeka kulo lonke ithuba lexesha wathembisa ngokulizwi lakhe ngoku uyaliphaphela ilizwi lakhe ukuze alenze wayeqala ifika ixesha loba izaliseke kuyenzeka wayeqala ifika ixesha ngoku kuyakwenzeka kwakhona andinakuthandabuza malunga noko ndifuna nje kwa sonke sibe phayana xa uThixo egqiba umsebenzi wakhe lo ke nguewe nguamen nabana onokuthandabuza oko ngenyaniso ayilokholwa hayi uThixo nguThixo kuyinyaniso ndinelizwi lesilunga engqondweni ukuthembeka singalibeka lonke ithemba lethu kuye uyawukwenza nje kakuhle bikhona nomnye umqolo ewe lona uyintoni na umntu le nto umkhathalele kangaka unyana womntu le nto umvelelayo ungafunda ngako khona nenye indumiso malunga nako oko mhlawumbi ndumiso sahluko samashumi amathandathu anethoba ndiqinisekanga emva kokuba ingamahebheri isahluko sesibini okanye nditsho kwakumahebheri isahluko sokuqala noba kweyiphi ningayijonga loo nto yinto engummangaliso leyo malunga nelizwi likaThixo yonke into umlomo wenkosi oyithethileyo iya kwenzeka singaxhomekeka kuloo nto ngoku mnye umbuzo ngulo kuba ngaba sifuna ukuzithoba na enkosini sithi abanye basilawulile yanga ngoku ungathatha ulawulo lwakho kukhona izibhalo ezikumnqophiso omdala umnqophiso omtsha okumkani beli hlabathi bathe bazikumkani zenkosi yethu masivuye sigcobe nonke niyasazi isibhalo sityhilelwe isahluko seshumi elinanye umqolo weshumi enesihlanu nezinye izibhalo kodwa ngoku makathathe ulawulo lwakhe phakathi kwethu ukuze aze kwabangabakhe ngathi sonke ndiyakuxelela ukuba ke kumntu ozophoswa nina bazalwana mzanu Rus nabonke abama nawe ndinqwenela isibindi nokungafihlisi nokholo nawo bonke abanye abalivayo ilizwi likaThixo kule ndawo ndiyacela mandithethe oku ngothando masimeni sonke siyintliziyone simphefumlomo masiqhagamshelane njengamalungu omzimba enkosi ze sithi ngendlela ethile sisebenze kwikamva elisondeleyo sikuthabathele entliziyweni namhlanje ukuba simcele uThixo sithi nkosi yakha ibandla lakho njengoba uthembisile kwaye kwibandla lakho apha amasango elabafileyo angayi kuleyisa uyakwakha ibandla elinjalo amasango elabafileyo akayi kuleyisa khona elinye ilizwi nkosi ndongamele ewe uba sinokutsho nkosi ndongamele uze ube ngumeyisi kubo ubomi bam kubo ubomi bethu undikhumbule emthandazweni yakho ndiyakuba lapha ngolwesithathu namhlanje kwiintsuku ezilishumi elinesine ukuba yonke into ihamba kakuhle inkosi ayindithabathele ekhaya kwixesha phakathi kwexesha nonke niyazi ngamanye amaxesha iinqwelomoya ziyawa siyathemba oko akuzukwenzeka siyazi indlela uThixo azawusithatha sise kuyo mele sazi nje into enye uba silivalisa ilizwi likaThixo ngokunyaniseka konke le nto iza kuqinisekiswa ephakadini kangangoku angasinika iintliziyo ezifunayo nomoya othobekileyo ukuba sihlukane nawo konke ukumxhasa sithi nkosi ndilapha yenza ngam ngokuthanda kwakho sinezicelo zomthandazo ezisizise enkosini masimeni ngako uku bawethu semazulwini ndiyakubulela ngokuvela enhlizweni yami ngokuhlwa nje ndiyabulela ngokufanisa esinako elizwini lakho sinokuzibona indlela zakho kulo ngokunjalo indlela zabantu bakho indlela zakho azisoloko zizindlela zabo indlela zabo aziyuba zisoloko ziyindlela yakho kunjalo oko kuthi onkosi siyacela ngeentliziyo zethu zonke uba ube nobabalo kuthi kuze sihambe ezindleleni zakho yenza intando yakho kwaye ukhumbule ilizwi lakho negama lakho nkosi ethembekileyo uneendlela neenjongo zoba uphumelelise konke oku ngomoya wakho unokubuyisela inqanaba eluluqobo kulo ibandla sikholwa ukuba isiphelo sizawufana nesiqalo nkosi ethembekileyo sekuzibonakaliseni kwakho kwinqumbo yakho uze ukhumbule inceba yakho silivile ilizwi lakho umyalezo wakho umyalezo wokugqibela ovakalayo emhlabeni nkosi senzele inceba kuze ngoku sikwazi ukuqaphela oko unenjongo yokwenza sisekuzibonakaliseni kuwe ukuze wena ukwazi ukutyhila intando yakho uze uyenze sikelela phakathi kwethu susa iqhayiya lethu uze inkosi ube nenceba kuthi ngenxa yegama lakho sidumisa amandla egazi lakho ilizwi lakho kunye nomoya wakho sithandazela sonke isihlwele sakho esiyindimbane kulo lonke ihlabathi nkosi ndinqwenela ukuba ibiluhambo lwam lokugqibela oku phantsi kwemeko ekhoyo njengoku yanga ungenza isiqalo esitsha oonkosi uyazi uba ndihambe kangangoko bendinokuhamba uba wena unike amandla uba ndenje njalo nkosi ngoku sithandaza sonke apha kweli bandla lilapha esixekweni kwaye sicela ngokukhethekileyo uba uqinisekise ukuba umzana wethu othandekayo urus unokuvalisa ilizwi lakho kule ndawo ngenkululeko epheleleyo yomoya ungekho nanye into ephazamisayo ngokunjalo bonke abazalwane othe wababeka ecaleni lakhe siyacela nkosi ethembekileyo yanga ungasikelela ngaphaya kokucela nokuqonda kwaye banenceba kuthi ngayo yonke indlela ngokunjalo uba indoda enkulu ifanelwe yimbeko ephindeneyo nkosi siyabulela amalungiselelo siyaqinisekisa uba nokwenziwa nkosi ethandekayo kwamkele wazi zonke izinto yintoni ekumele siyithethe kuwe siwunikela kuwumsebenzi wakho icebo lakho lisezandleni zakho yenza ngathi ngokuthanda kwakho ngokwelizwi lakho ndentlala yonke into phambi kwakho ndikubulela uba uzawuyenza yonke into izaliseke ngokuthembeka ngobuqaqawulo udumo uzuko malibekho kuwe ngoku nangonaphakade amen.